akekubuze lokhu uma kuthiwa ubuNkulunkulu bungeke uyifihle njengoba kubuya naye enze njalo kumbe ubuzo kwenza qicele wonke umuntu uzoqhebula isifuba uzisho ukuthi wena uNkulunkulu onamandla onke angithathi ithuba ngikubengelele ngikwamukele ngosine fresh ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBenedict weChristianity Works nansi into yamangaza nayo uJesu uyehla uqhamuka phezulu entabeni kuqeda kwaba nesimangaliso esikhulu khona la akhazimula khona qeda wasaba nenkulumo ayisho kubafundi bakhe ngoka Matthew 17 verse 9 besehle entabeni uJesu wabayala wathi ningatsheli muntu lo mbono izivuki indodana yomuntu kwabafileyo kungani enze lokho kungani angavese cicisele wonke umuntu nje ukuthi yena ungubani ngempela phambilini ngangiye ngitshela ukuthi uma ngacisha iBhayibheli ngokuyikhandla kanzima ngiyofinyelela ekumazini kahle uNkulunkulu bangase nje ngibe nedoctrine emnandi ngetheology nakanjani sengizomqonda ngokuphelele kodwa kuqhubekeni ngimazi kusikhathi sinye ngiqhubeka ukubona iqiniso yena asitshela lona ngaye Isaiah 55 verse 8 no 9 ngokuba imicabango yami ayisi imicabango yenu nendlela zenu azisizo indlela zami kusho uJehova ngokuba njengamazulu ephakeme kunomhlaba kanjalo indlela zami ziphakeme kunendlela zenu nemicabango yami kunemicabango yenu kubuka sengathi uNkulunkulu wami mkhulu kakhulu ngaphezu kwedoctrine yami enhle ephayele kahle ndawonye yahlangana njengoba ngisho nje nansi into ngaye uNkulunkulu akazembuli kithi ngokuphelele konke futhi leyo mfihlakalo kumbe lelofu longazi njengoba omunye umbhalo ebhala kanjalo lingxenye yokumaze yokumangazana futhi bobuhle bobudlane bethu naye ehlale njalo esimangaza ngokuba njengamazulu ephakeme kunomhlaba kanjalo indlela zami ziphakeme kunezindlela zenu nemicabango yami kunemicabango yenu yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li fresh namhlanje lezi nkulumo ungakwazi ukuthi uyithole ngeclip ye audio ye WhatsApp okwakho sithinte nge WhatsApp kule number 0677060077 kungenjalo ngena ku website yethu uthole okuningi okuthexaxa www.freshzulu.co.za